olo e mafuta male SBS Samoan.
Ole aso lua se fulu male ono i Januari e fa amana tuina ai le aso au se talia le Australia Day. O se aso olo o manatu nisi e tutu fatasi umai tangata nuu po fealava e afua maiai i le faa ilonga ino le atunuu ua tato unonofo maa umawai. Peita e mole to tele o tangata muamua o se aso e maana tuai le ave esea faa malosi o la latou tofi i o latou fanua ma ele ele. Ato ai manisi whainga sa wana whianga i mo latou tua ai aso ua tuanai. I lalo o whainga malo o kolone na whaavaina i le aso lua se funumale ono o Januari. Ai o tātou sauni atu i le whaamanatumina o le Australia Day, i le aso sa asaunei le aso lua se funumale ono o Januari. Ua malosi le vala au mainisi o whaala potupotonga tangata muamua i le tatauana suia.
We are sick and tired of feeling unsafe in our own homelands. Every year we dread the 26th of January and the racism and ignorance that comes with it.
O le tamaita ilena o Ngara Murray o se fafine Wamba Wamba Yota Yota Jaja Wurung ma Duhuroa o ia le taiteifono o le First People's Assembly i Victoria.
Their ripple effects are felt across generations, manifesting into social and economic and health inequalities that still persist today. To celebrate this date without acknowledging its impact is to ignore the pain and resilience of the first peoples of this land. To change the date is to acknowledge the strength and resilience of our people who have survived centuries of attempt to erase our cultures.
O le aso lua se fulmale ono i Anuari, na muamua whamamaluinai, o se aso mālōlō i New South Wales, i le teimi o pūlenga whaakolonia Peretania i le tausanga e afe balu se lau se fulmale valu. Na whaingoina le kovana Governor Lachlan Macquarie o le First Landing Day po o le Foundation Day. Le aso na taunu uai vaa matangata papalangi muamua mai Peretania le First Fleet, masisi nai le fua Peretania i sini i Sydney Cove. Ai o le whaamanatuina o le Australia Day se tete ma teritori umma i le atunuu i le aso lua se fulmaleono i Anuari na whaato a amata o na whaamamaluina i le tausanga e afe i vaselau i vase fulumalefa. Mo nisi o tangata muamua e le o se aso whaamanatu mo i latou.
I think I'm going to go to a local invasion day thing up the Sunshine Coast here. If not, I'll be going to Brisbane to be with our mob down there.
We all know that it's a very tough day, especially for the Aboriginal community. So we don't celebrate Australia Day as other people call it. We call it Invasion Day.
I also just like to take the dogs for a walk, you know, down to the creek for a swim. And then I'll just connect with the trees, lean up against the trees, and I believe that our ancestors are in the trees and just communicate with them for a bit. I really don't like being too political.
Yeah.
I'd rather do cultural stuff on that day.
They have a big survival day gathering on the beach there. Last year I had a stall, but this year I'm going to be in the crowd yelling, you know, always was, always will be. So I am looking forward to just being amongst people. And, like, I just celebrate survival day. It's so beautiful that we're here and look how deadly we are.
Na saanoa Ruben Berg o le First People's Assembly o Victoria e le te tee le toa tele o tangata muamua i le whaamanatuina o se aso e whaingoina o le Australia Day. Pau le tūlanga o lo o tālo sangai i le mālo. O le suia le o le aso o le Australia Day mai le aso lua se fulmaleono o Januari.
If Australia Day is meant to be a date that all Australians can come together and celebrate, then the 26th of January is not the right date. That's not a date to celebrate.
Ruben Berg, o le First People's Assembly of Victoria. O le reporti na whaamaupopoina e Deborah Krowak, Makeri Lee Harding, mo le SBS, ma le NITV News.
Toi fia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.